Again? Kambe wakansoni, kanafera kumpo. Galiso, nakaza one, inekunishtia so. Nati dead wakadre. Ekwara si!
Apongo ozi kono mwapwela visi zirongu pulesi for you. Apuza kono mwapwela visi zirongu pulesi for you. Anyway, sisi mila ni kanzi ni findeko.
Wati, wati!
Sisi mila ni kanzi ni findeko. Apongo ozi kono mwapwela visi zirongu pulesi for you. Apuza kono mwapwela visi zirongu pulesi for you. Anyway, sisi mila ni kanzi ni findeko.
Wati, wati!
Sisi milani kazi ni findeko.
Mabiri ifa manjeka kutimo waomwe na kunyumba sufi kisapo. Mutu wa mafunika onako masaka deriki. Oro kusuka komenso kuzitwarika kansokera niweka. Shikanga ine napeze keza papuza na chisheki sheki kumanja. Nadini chari chishitika hapo. Atuo na ikamo shuka na songana. Unga seke sewo tuwana. Kora si
Apongo ozi kuno mwapwela visi zirongu pulesi for you. Apuza kuno mwapwela visi zirongu pulesi for you. Anyway, sisi mila ni kanzi ni findeko. Sisi mila ni kanzi ni findeko. Apongo ozi kuno mwapwela visi zirongu pulesi for you. Apuza kuno mwapwela visi zirongu pulesi for you. Anyway, sisi mila ni kanzi ni findeko.
What it? What it? Siya kuli waka nangonga ikeraiti musima beti usaona branch chikanga orokoswe kazanda mangena charufe kumboka shure ama chumbo oroparipe mkoti Apongo osini bantu na bevele kani chirine nati te tuwa katre ikora si
Apongo osikuno mwapwela visi zirongu pulesi for you. Apuza kuno mwapwela visi zirongu pulesi for you. Anyway, sisi mila ni kanzi ni findeko. Sisi mila ni kanzi ni findeko. Apongo ozi kuno mwapwela visi zirongu pulesi for you. Apuza kuno mwapwela visi zirongu pulesi for you. Anyway, sisi mila ni kanzi ni findeko. Sisi mila ni kanzi ni findeko.
Na combo champs, mutendere is my hood. Ticket yando, Joe na ma fish. Junel, Boss Kangwa, ringi mani. Kangere matutu, na matutu matutu. Kingi D, na Zax kwa nyondo. Ema kasengu, na chikondi piri. Na kondi na footy. Shiki boy, FCJ, mwaka suntwe. Inakunishtia saa Lukuneti Biki Michi Tom na Amunisha.
Sisi mila ni kanzi ni findeko. 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 Sisi mila ni kanzi ni findeko.
G-Show Records Production.
Sisi mila ni kanzi ni findeko.
It's feeding people them real stication. Quincy Weezy, you know, cooked up again with a little spice. Better.